Habari ya wanafunzi, karibuni tusome dini kwa sauti ya chini. God is fair and just, and he just doesn't act with tacts but facts that acts. Satan is a liar cause he knows that destiny yake ni hiyo fire. So he is recruiting people in choir prior to the day, and so he keeps on to pray and say he must betray that tray of anyone that goes astray. Some will say you have to pay for free preachings, but mine are free teachings. Sitting a class naona ni betting that is getting trending. Leo nimeamua kuiponda na kuigonga Sport Pesa. Ni vile imetufyonza bila kutupoza, akili tumeoza, tukiuza mali kuweka multibet. Kurudi nyumbani there is no fair. Tunaenda tu tukitrek. It is unfair, Mr. Chair. Karani wa miwani na hani wa main wameenda Dubai wakidai mimi sijashinda any jackpot. Ndio nikauliza, kwani hii jackpot huwa kwa pot na sport gani? Pesa si sport, ni cash ya kupachase ama tufunge ile bank chase. Vijana tumelost kwa bet, and I bet you are an addict. You can call that a verdict. Don't be part of the statistics in some semantics. Watu wakapiga story in mnemonics, cause if they say what you know, you can tell them now I know. But good enough teachers, we are protected by law through NAT and KUPET to tell you not to bet. Families are crying because pesa za unga uliweka kwa manu club ukidhani ita win sure bet. Ni kama tu kutolewa ofisi kwa IEBC through the deputy president's tete-a-tete. Alikataa, that cannot happen in this Kenyan state. Desist from the disease that you always profess and confess. Betting is controlled na ni ya over 18, but some do it with parents' phones even before they reach 17. Some wamepata pesa wakafungua canteen, but some have lost it while even still a teen. Inaweza kuwa Sport Pesa, Elite Bet ama Betway, all those you can stay away. Cause sometimes game moja inakuangushanga, na hata zikiwa nne bado utasema tu ni moja. Slippers umevani za umoja ulinunua kwa duka la karanja kwa uwanja. If it feels sweet, mbona usiseme ukweli kwa umoja? Local leagues na zile za Uingereza zenye huwa zinazungumza Kiingereza, Kingenge, wengine wanaita kimombo tangu kitambo. Kuna mtu alibet school fees. Don't ask me where he is. Game ilikuwa ni Barcelona, akaona hapo atanona na suti kushona akiona. Lakini umakini wa kipa ndio ulikuwa chini, bao la skipa ikaingia na Valencia kusawazisha. If you insist you must bet, then do it wisely and carefully. Kwanza jenga jamii na ni pili linda familia, kwani they need their needs and weeds won't fulfill their needs. Tatu, unaweza nunua matatu ubebe watu watatu watatu. And finally, ile change tabaki, weka stakes kwa wale mabeki. I hear nowadays wana bet futa, raga, tennis, politics na hata harusi, just in case kuna mtu atapinga. Some are clear, but zingine ni za ujinga. Zile sure bets ndo mostly huwa zinakuangushanga. Si okay, mwalimu wa street.